Ayo, Val EK.
Watch the basha.
And 50 them is the money. This is my list.
Samuri dance, mantisha kolelo. Bambia banesu, infari sena. Miko mushenu, shandwila konebo. Lelo dino mweo, nesefya mudisema. Ayaya, 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 haye. Makana tukishako na lelo tuafikwa ko leso wa mweona tukishako ayaya 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 haye December. Samuri dance, mwapisha kolelo. Bambia banesu, infari sena. Miku mushenu, shandwila konebo. Lelo dino mweo, nesefya mudisema. Ayaya, 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 haye. Shandwila konebo. Lelo dino mweo, nesefya mudisema. Ayaya, 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 haye. Samuri dance, mwapisha kolelo. Bambia banesu, infari sena. Miku mushenu, shandwila konebo. Lelo dino mweo, nesefya mudisema. Ayaya, 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 haye.
Bishop Jess Kajira, Pastor B, Apostle Francis Murenga. Do not forget, Pastor Mukwiza, we love you. December Nalesa, shout out to you.